from us is
it. Here's another one. Here's another one. Here's another one.
Nasema eti mimi mosi sana tumie kalo light you know white ni ngale sana pamba kali maskani nyingi sana ndo maana mimi poi mda wote na waka sana kusuma gali mbona nayo mengi sana ndo maana daladala bajaji sipandi sana hata hizo pesa mimi nazo nyingi sana hizo buku misongagi lakini nonongaga sana chida kapuni bata na kule sana wanaolegeza wengi ndo mjino na kazo sana wana flow moja mine flow nyingi sana na flow za kiwaki una flow za kutukana napenda mziki napenda kurap sana napenda kuchiri kubomtani nonangu sana wakwanza kumpenda na so damn mama sana nigga feel me damn me don't not you feel it sana
abadi zenu abadi zenu abadi zenu miga sana kuja tena abadi zenu abadi zenu abadi zenu miga sana kuja tena abadi zenu abadi zenu abadi zenu miga sana kuja tena abadi zenu abadi zenu oh abadi zenu miga sana kuja tena
ukiona upendwi kausha jogo na mchizi kapendo sana tena bouncer sio sila mbele mbele kifua ka counter nalalamika mpaka wana na kuita doubter doubter kusu nyimbo mbona mimi naandika sana hata flow ni na flow nyingi sana how my damn mini know wengi sana so imbamba tabi bonge tu wale wanene sana kusu kuchana haa mina chana sana na flow kinye mwezi na flow ile lana na fa kipapa samsanzi modo sana kusu malashi mbona nanukia sana sina makuzi la mtani na vimba sana ndomana DM pa deni nyingi sana ukichukiwa naona una mind sana wakati una chuno mimtani na hongo sana
habari zenu habari zenu habari zenu miga sana kuja tena habari zenu habari zenu habari zenu miga sana kuja tena habari zenu habari zenu habari zenu miga sana kuja tena habari zenu habari zenu habari zenu miga sana kuja tena
tani wanasema mikuchana ni hatari paka watoto kike wananita sukari kuchana ni hatari nendesha magari nasoma gari gari minendesha bugari sikino juo so sichezi kamari pesa mingi mingi dingi mishe mingi dalali kileta show boss